kampuni ya masimu ya MTN Uganda yongedde amaanyi mu kuyamba n'okuvujjirira abayiiya abali ku mutendera ogwa wansi okuyita mu nteekateeka yaabwe eya MTN Change Makers Initiative. Akulira MTN Uganda Sylvia Mulinge ategeezezza nti okuyita mu nteekateeka eno basobodde okuwaayo obukadde bwa Uganda 5,000 n'okakasa nga bongera okulungamya n'okuyambako emirimu ya mirundi 25 okwetoola eggwanga lyonna mu bisaawe okuli ebyenjigiriza, ebyobulamu kw'ossa ebyokuyamba abantu mu byenfuna. Mulinga ategeeza nti enteekateeka eno esobolesa abantu ba bulijjo n'okusinga abali mu bitundu eby'ebyalo okufuna enkyukakyuka mu byenfuna mu bitundu byabwe, naddala abakyala abavubuka kw'ossa abantu abaliko obulemu. Yabadde mbikiri y'omukono mu nteekateeka y'okuwaayo obuyambi eri Nyenje Voice Saving Association. Enteekateeka eyamba okutuusa obukugu bw'emikono okukakasanga ebitundu eby'ennyenje bisobola okukyusa mu mbeera ez'ebyenfuna.